ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalirizo mu Uganda ekya UNEB kikalambidde ku bazadde abatannaba kumalayo bisale by'abayizi baabwe nti tebagenda kulaba ku alizaati ez'abaana baabwe abaatuula ebyakamalirizo ku mutendera gw'ekibiina eky'omusanvu ebigenda okufulumizibwa olunaku olwaleero. Kitongole ky'ebigezo ki UNEB wamu ne minisitule y'ebyenjigiriza olwaleero lwe bafulumya ebyava mu bigezo eby'omutendera gwa pulayimale eby'ekibiina eky'omusanvu ebyakolebwa, kyokka nti UNEB yakambuwala ku basomesa n'abakulira amasomero abaali bagezaako okugaana abayizi okutuula ebigezo olw'obutamalaayo bisale nga bwe bagendera okukambuwala ku bazadde abataamalayo bisale by'amasomero. UNEB mu mbeera eno yagunjawo enkola ey'okukwatagana n'amasomero okulaba nti abayizi abatamazeeyo bisale tebaweebwa lizatisi zaabwe ne bwe bazisabira ku nkola ey'omutimbagano. Olwaleero abayizi 81,000 abeewandiisa okutuula ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde ku ssente ezisukka mu 1,600 lwe bagenda okumanya ebyava mu bigezo ebyo bye baatuula. Abayizi okumanya ebigezo byabwe nga bakozesa enkola eno ey'omutimbagano bagenda kusindika obubaka obwa SMS nga bawandiisemu PLE ne bateekako ennamba yaabwe ya index ey'omuyizi enzijuvu olwo ne babusindika ku 6600 era buli bubaka obusindikibwa omuzadde essimu ye esalibwako ensimbi 500. Jennifer Karule Musamba ayogerera ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB ategezeza laadiyo y'embuga Kyabasa Mujugumiza Ggwanga tiniwandibadde essira liteekebwa nnyo ku bazadde abataamalayo bisale naye n'amasomero UNEB geebanja nago siga akufuna alizaati z'abayizi.
Abantu bonna okuba obwerinde n'okusingiza okutegeeza oba okujjukiza ba head teachers oba head of centers okulaba nti nno tibalina bbanja lino lina libalina ku UNEB tetwagala obakubiriza head of centers mugende ku potozi zammwe mulabe nga mukonfa nga mukakasa nti mulinayo bbanja kubanga singa onoosangama nga olinayo ebbanja z'abaana bo tezigenda kubeerako okubiriza ku poto wadde ku SMS. Njagala okukubiriza aba heads of centers mwenna mulabe nga mutufa ssente ezo eza report on the work of candidate.
Mu ngeri y'emu Jennifer Kawule Musamba asabye abazadde bongere okwekenneenya ebiwandiiko ebiteereddwa ku mpapula z'abayizi kubanga ebimu biyinza okuba nga byakolebwamu ensobi naddala mu mpandiika y'amannya nga kino kirina okutereezebwa mu bbanga lya ssabbiiti nnya zokka okuva ebigezo olw'ebifulumiziddwa.
Twagala onoonye kuliko ensobi yonna yonna eyakoleddwa okugeza mukumumanya sipiringi erinnya ennaku z'omwezi omwana ziyazaalibwamu ennaku z'omwezi omugipanya okutankanatankana nowesanga omwana bamuzaalanga mumwezi ogwokuna ndikaga mwezi ogwokuna yate nikiga komisa negamba bamuzaalanga mukaaga omwezi ogwokuna ekyefanagana kuba ebityo twagambire nga mubitunuulire ddala mugye mutubuulire ekyetagisa okukyusibwa mwenna mu bbanga lya wiiki nya ngomo ebigezo bimaze okubeera okufulumizibwa tusobole okuba nga tukola ennongoso ezeezo ekinaba ku printinga results w'abaana bano.
Ate ye minisita w'ebyenjigiriza mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Birabwa Kotirida Nakate Kikomeko asabye gavumenti ekwasizeeko amasomero g'obwannannyini gafune ebyetaagisa mu kusomesa abayizi mu kiseera kino nga ebigezo bitandise okufulumizibwa.
Twagala okwebaza gavumenti okuba nti etembeeta amasomero mangi agatandikiddwa gavumenti naye n'okumanya nti ate n'amalala mangi ga bwannannyini kale bwe kiba kisoboka ebyetaagisa baweeyokko n'ago mu masomero aga ge bayita ag'obwannannyini kubanga abaana abaliyo bonna baana ba ggwanga ate n'amalala mangi ga bwannannyini kale bwe kiba kisoboka ebyetaagisa baweeyokko n'ago mu masomero aga ge bayita ag'obwannannyini kubanga abaana abaliyo bonna baana ba ggwanga ekisoboka okukendeeza ku misolo naddala ebyo ebikozesebwa mu masomero tusaba gavumenti ekitunulemu ate amasomero galeme kulemererwa okubituusa ku baana oba nga kye balina okukola kuduumuula bisale ate ebisale olumu abasinga bye bata ya kusobola kusasula.